mama. I love you, mama. Nza dekana kawara katumye rinyaryeryo bizibu bingi mama muise mwana umubyavu maganya nyina ku myezi mwenda mama ngoli rubuto nimukuzala botonolera abasajja tusajarata n'olusi tatanga kujoga olusi yavumanga lulala nakubanga navuma nakuba naye ng'oyimba kimu kekayimba
zetutelwa abaana kekayimba kamama we wanaki we banka kigwajoga mama woyo ntutelwa abaana eno kekayimba kamama we wanaki we banka kigwajoga mama woyo enesala kanjiweleze asabe katonda kukumire mami oli kimuli dadi yalonda kwaliti enogomesi yo jambali akagatta kalungi kakusana nyabo zetutelwa abaana eno olwanyumizako bakyala banne zetutelwa abaana kekayimba kamama we wanaki we banka kigwajoga mama woyo ntutelwa abaana eno kekayimba kamama we wanaki we banka kigwajoga mama woyo ntatekere nekeri abangatale atalina munazigula mpeke mululuza nga twanywa mululuza ndiwogejo kamisana kyagulo kajitulya
nze ntutelwa abaana eno olwanyumizako bakyala wane
kakesanyu lya mama
kuzala kujagana
kuyozeyoze mama
sikyangu okuzala n'okuzala
nze ntutelwa abaana kekayimba kamama we wanaki we banka kigwajoga mama woyo ntutelwa abaana eno kekayimba kamama we wanaki we banka kigwajoga mama woyo.